sinner. Bandy,
you still dig it,
Soga bandia, nyele bandia, siku hizi kila kitu waga bandia, mafasta bandia, mapenzi bandia, we ni bandia. Soga bandia, nyele bandia, siku hizi kila kitu waga bandia, mafasta bandia, mapenzi bandia, we ni bandia. Nipo ambesa wanaituaga kuria, ameokoka kila place na Biblia. Sorry mtani alirepule Maria, ameokoka kume Kristo bandia. Wasanii wengi sana tu ni bandia, buda tomiso noma sana limba sinzia. Miko juu naifanya kama karia, unaga show we ni rapper bandia. Ule kisongwa naituaga Lucia, nipenda roho yangu akanivunjia. Niko single bila mazi na furahia, saki love kwanza zile bandia. Soga bandia, nyele bandia, siku hizi kila kitu waga bandia, mafasta bandia, mapenzi bandia, we ni bandia. Soga bandia, nyele bandia, siku hizi kila kitu waga bandia, mafasta bandia, mapenzi bandia, we ni bandia. Shendi wax mina feel to malaria, nenda usiku tafuta dakitaria, bila test anasema ni diarrhea. Ita polisi kuna doctor bandia. Nipeni kura zenyu nitawajengea, barabara mbili mbili paka Busia. IDP wako tent wanaumia, wanasiasa wetu Kenya bandia. Nimewasha radio yangu nikasikia, magorofa zinazama Nairobi. Walifoji masatima engineer, elimu yetu pia waga bandia. Soga bandia, nyele bandia, siku hizi kila kitu waga bandia, mafasta bandia, mapenzi bandia, we ni bandia. Soga bandia, nyele bandia, siku hizi kila kitu waga bandia, mafasta bandia, mapenzi bandia, we ni bandia. Naogopa kula kuzile zile za njia, masamosa kuna njiva pia bajia. Ulitani nyama nyama kumbe ngamia, kuna bucha zinauza nyama bandia. Kuna siri ya mabesu nitakuambia, kati ya kumi kuna saba wale bandia, wakipanda wanazidi kukanyagia. Sema no kwa mabeste bandia. Alinipa noti mbili kwanza za mia, akasema anashuka pale Chania. Ninajua pesa sana nikanusia, zilikuwa noti fake yani bandia. Soga bandia, nyele bandia, siku hizi kila kitu waga bandia, mafasta bandia, mapenzi bandia, we ni bandia. Soga bandia, nyele bandia, siku hizi kila kitu waga bandia, mafasta bandia, mapenzi bandia, we ni bandia. Soga bandia, nyele bandia, siku hizi kila kitu waga bandia, mafasta bandia, mapenzi bandia, we ni bandia. Soga bandia, nyele bandia, siku hizi kila kitu waga bandia, mafasta bandia, mapenzi bandia, we ni bandia. Bandia, 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 we ni bandia. Bandia, 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 we ni bandia.
Bandia,
we ni bandia.